watoto kadogo. Mama kikubeba kwa mbongo, ulianza na kutamba.
Ukatembea mdogo mdogo,
hata wajomba wala shanga.
Ulikuwa katoto kadogo.
Siku wazigandi, leo tunapiga shere. Shangazi tatu iwapi? Napige vigele chomba tutu iwapi?
Napige saxophone.
Happy birthday to you.
Smile.
Abuju, buju, mumu. Let's celebrate with you. Na tuimbe tena with you.
Smile. Smile.
Likuwa gatoto kadogo. Siku wazigandi, leo tunapiga shere. Shangazi tatu iwapi? Happy gegi gele chomba tutu iwapi?
Happy gegi saxophone.